galab wanaagsan meel kastoo naga dhageysanaysaan. Waa galab khamiisa bisha julaayna ay tahay 30 sanadka 2020-ka. Wararka caawana waxaa ka mid a xanibaado cusub oo lagu soo rogay qaybaha kala duwan ee gobolka Victoria, iyadoo gobolku uu diiwaan geliyey tiradii ugu sarreysay ee coronavirus kaysasa iyo weliba tirada dadka ugu badnaa ee ugu dhintaa. Yool cusub ayaa la soo rogayaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha dadka indigeneska ee Australia. Victoria ayaa diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd ee coronavirus ah maanta oo Khamiisa. 723 kaysas cusub ayaa laga diiwaan geliyey gobolka, iyadoo 13 qofna ay u dhinteen xanuunka. Taas ayaa ka dhigaysa tirada guud ee dadka ugu dhintay xanuunka gobolkan Victoria 105, halka waddanka oo dhan ay ugu dhinteen 189 qof. Dhimashada maanta ayaa ka koobnayd 8 iyo 9 haweena oo dhammaantood da'doodu ka weynay 70. 10 ka mid a 13 qof ee dhintay ayaa lagu soo warramayaa in lala xiriirinayo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. 913 ka mid a 5385 kaysas coronavirus ah oo hadda gobolka ka jira ayaa lala xiriirinayaa xarumaha dadka waayeelka lagu hayo. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in tiradan ugu badan taariikhda ee laga helay gobolka maanta ay ka turjumayso sida caabuqani uu ugu fidayo gaar ahaan xarumaha dadka waayeelka lagu hayo, iyo weliba sidoo kale dadka shaqada aadaya, ayuu yiri, iyagoo dareemaya calaamadaha xanuunka lagu garto ama iyagoo baaritaan lagu sameeyey laakiin jawaabtii weli aan helin. Tirada badan ee maanta waxay ka turjumaysaa, ayuu yiri Premierku, sida caabuqani uu ugu sii kordhayo ama kaysaska caabuqa ay ugu sii kordhayaan xarumaha dadka waayeelka lagu hayo. Taasu qayb ayay ka tahay, ayuu yiri, laakiin haddii aan sii faahfaahino kuwa ugu waaweyn waxa weeye, buu yiri, in dad badani ay shaqadii weli iska aadayaan iyagoo calaamadaha qaba. Dad badan ayaa shaqada aadaya, ayuu yiri, iyagoo xataa xanuunka laga helay. Waxaa jira sidoo kale, ayuu yiri, dad badan oo iyaguna danahooda iska qabsanaya iyagoo xanuunka laga baaray jawaabtiina sugaya, qaarkoodna markii xataa jawaabtii la siiyey ayay shaqooyinkoodii aadayeen, ayuu yiri Premierku. 312 qof ayaa isbitaalka ugu jira xanuunka gobolka Victoria, halka 34 ka mid a ay xaaladoodu degdeg tahay ama emergency-ga ay ku jiraan. Isla gobolka Victoria ayaan ku jirnaaya, xanibaado cusub ayaa lagu soo rogay qaybaha ka baxsan caasimada Melbourne ee gobolka Victoria. Laga bilaabo 31 bisha July, dadka degan gola deegaanada Colac, Otway, Greater Geelong, South Coast, Moorabool, Golden Plains iyo Borough of Queenscliff looma ogolaan doono in guryaha ay dadku isku booqdaan. Laga bilaabo Isniinta bisha August ay tahay 3-dana, dhammaan dadka degan deegaanada ka baxsan magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ayaa lagu qasbayaa inay xirtaan afduubka ama maskda marka ay gurigooda ka baxayaan. Xanibaadahan ayaa la mid a kuwa hore loogu soo rogay Melbourne iyo gola deegaanka Michelshire, waxaana loo soo rogay maadaama ay sii badanayaan kaysaska COVID-19, gaar ahaan ay ku sii badanayaan deegaanada ka baxsan magaalada Melbourne ee gobolkan Victoria. Waqtigan hadda la joogana, waxaa ka jira gobolada Victoria ee magaalada caasimada ka baxsan 255 kays. Wasiiradda caafimaadka gobolkan Victoria, Jenny Makakos, ayaa sheegtay in dadka degan banaanka Melbourne looga baahan yahay inay difaacaan dadka ay jecel yihiin iyo bulshadooda iyagoo xiranaya afduub, ayay tiri. Dhanka Queensland, 3 kays oo cusub oo coronavirus ayaa laga helay gobolkaasi. 3 kays midkoodna lalama xiriirinayo 3 kays oo shalal la helay oo boolisku ay baarayaan. 2 gabdhood oo 19 jira ayaa xanuunka laga helay kadib markii ay ka baxsadeen iskarantiil khasaba markay ku soo noqdeen Queensland iyagoo diyaarad kaga yimid Melbourne soona maray magaalada Sydney. Gabar kale oo la dhalatay haweenkaasi ayaa sidoo kale laga helay xanuunka. Booliska ayaa sheegaya in haweentan oo ay tagtay xaflad ay ka qayb galeen dad afartameeya oo ka dhacay magaalada Melbourne, ayna sidoo kale si ula kacabeen uga sheegtay foomamkii laga buuxiyey markay dib ugu soo noqotay Queensland. mid ka mid ah haweenkaas ayaa sidoo kale diiday inay la shaqeyso shaqaalaha caafimaadka ee isku dayaya inay ogaadaan halka ay gabdhahani soo mareen intii ay xanuunka qabeen. Taliyaha booliska gobolka Queensland Katarina Carroll ayaa ku tilmaantay falka haweenkan kuwa dembiile ah. Geed dheer iyo mid hoose ayay u fuuleen bay tiray inay wax khiyaanaan oo been sheegaan, runtiina dabeecaddaasi waa mid dembiilanima, ayay tiri taliyaha boolisku, waana mid khatar gelinaysa, ayay tiri amniga bulshadeena. Gobolka New South Walesna waxaa laga helay 18 kays oo cusub oo coronavirus maanta oo Khamiisa. Laba ka mid ah kaysaska ayaa lala xiriirinayaa meel aas ahayd, halka 4 kalena lala xiriirinayo maqaayad raashinka Tiger laga cuno oo ku taala xaafadda Wetherall Park, taasoo dadka guud ee maqaayadaas xanuunka ka qaaday hadda ay gaartay 89 qof. 4 kaysna waxaa lala xiriirinayaa xaafadda Potts Point maqaayad ku taala. 2 kaysna waa dad hotel ku jira oo dalka dibadiisa ku yimid laguna karantiilay halkaasi. 6 kays ee kalena baaritaan ayaa lagu wadaa. Dr. Jeremy McNulty oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka gobolka New South Wales ayaa ku boorinaya dadka ku noolaa ama booqday goobahaasi labadii asbuuc ee u dambeeyay inay iska baaraan xanuunka haddii calaamadaha ay isku arkaan. 5 qof oo gobolka New South Wales ayaa xaaladda degdega isbitaalka ugu jira kadib markuu xanuunku ku dhacay. Dalka Mareykankana, madaxda shirkadaha farsamada ama teknolojiyada ee ugu waaweyn adduunka ayaa hortagay aqalka Kongreeska ee dalka Mareykanka iyagoo su'aalaha la weydiiyay ay ka mid yihiin in shirkadahaasi ay aad iyo aad u waaweyn yihiin loona baahan yahay in la kala jajabiyo. Nimankan ayaa su'aalo lagu weydiiyay iyagoo khadka telefishinada ama dhanka online-ka ka soo muuqday, waxaana ka mid ah Mark Zuckerberg oo madaxa Facebook, Jeff Bezos oo Amazon, ahna ninka ugu tujaarsan adduunka hadda Sundar Pichai oo Google ah, iyo Tim Cook oo ka socda shirkadda Apple. Madaxa shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa su'aalo adadag laga weydiiyay inuu isku dayay inuu wiiqo shirkadaha la tartamaya isagoo markaasi waxyaalaha qaarkood iyaga ka soo koobiyeyay. Mr. Zuckerberg ayaa se difaacay tallaabooyinka shirkadiisu ay qaado. Saadaasha hawada Brita oo jimca magaalada Perth waa xoogaa roobab 19, Adelaide inta badan waa cadceed 18, Melbourne inta badan waa cadceed 15 digrii, magaalada Sydneyna sidoo kale qayb ahaan waa daruur 17 digrii, halka Brisbane inta badan ay tahay cadceed 22 digrii. Intaas ayaan ku soo gabagabeyneynaa wararkeenii maanta oo Khamiisa, magacaguna waa Xasan Jaamac.